Blog Talk Radio.
Thank you.
Shruti bakunzi ba Radio Iteme nita bitagwiza ubasuhuza mu kiganiro ubumuntu mu bantu. Turi tariki ya 18 z'ukwezi kwa kane 2021. Ikaze mu kiganiro cyacu. Uku kwezi kuracyari uko kwibuka. Turacyari mu kwezi kwatangiyemo akaga nk'abanyarwanda. Nongeye gufata uyu mwanya nihanganisha umunyarwanda wese ahwari hose twaciye mu kaga, mu bibazo, mu gahinda, tubura abacu twakundaga. Ndabihanganishije banyarwandakazi mbere ko ninjira muri iki kiganiro cy'uyu munsi ubumuntu mu bantu. Sintinya ko abantu bambona iyo mvuga ubumuntu mu bantu. Sintinya ko abantu banseka iyo ntabariza impunzi. Sintinya ko abantu banyanga iyo ntabariza abana baburaye. Sintinya abanshi intege iyo mvugira abababaye. Muri iki kiganiro turumva ubuhamya, inzira y'umusaraba, ndetse turumva n'amashimwe. Wowe muvandimwe wafunguye igipfunsi, wowe muvandimwe ufite ubumuntu ugafasha abababaye, muri uyu mwanya urumva icyo utanga abakibona uburyo bagushimira. Mbere ko nakira umushyitsi wanjye turi kumwe muri uyu mwanya, ndagira ngo mfate mu mugongo kandi ntabarize mbivanye ku mutima umuryango w'umuvandimwe uri mu Rwanda wahuye na kaga witwa Twiringiye Imana Jean de Dieu. Ibyo bintu mwese mwarabyumvise banyarwandakazi, umwana w'imyaka 24 warashwe, arasirwa imbere y'umuryango we, araswa na polisi y'u Rwanda ku manywa y'ihangu. Ikibabaje nuko kugeza muri uyu mwanya umuryango we ukomeje gutabaza kuko n'umurambo barawimye. Aka ni agahinda kababaro, n'icyo umuntu atabona uko akita. Duhora tuvuga ibi bintu ariko hari aho bigera bikarenga. Dufite ubuyobozi, dufite abayobozi batagira ubumuntu. Dore ibi nibyo duhora tuvuga, nibyo duhora twigisha. Ugize kwica umwana w'umuntu, ugize no kumwima umurambo ngo awushyingure. Ndagira ngo mfate mu mugongo uyu muryango. Nabonye umubyeyi witwa Innocente Mukamana, agahinda kamuri mu maso, agahinda. Umubyeyi, umugore, uwo mwana, uwo musore yasize n'umwana muto n'abandi bari mu muryango wabo barababaye. Ese mwabagome mwe mutagira ubumuntu, niba mwisha umuntu mwatanze n'uwo murambo banyirawo bakamushyingura bakamuririra? Nagira ngo mbere ko ninjira mu kiganiro mfate mu mugongo uwo muryango. Turasaba abanyarwanda mwese ngo duhindure imitima, tugire ubumuntu. Ubu bugome ntaho buzatugeza. Ubu bugome nibwo bwaje na mbere hose bukaba butugejeje ahangaha. Turabyamaganye. Umuririmbyi yagize ati, ugira ubuntu abugire atikanyiza. Hari benshi babuze icyo bambara, hari n'abandi babuze icyo bafungura, hari n'abandi barwara bakabura ikibavuza bakagera ku rugero rwo gupfa. kubera kubura uburyo abo bose bakeneye ubufasha bwacu nabo abo bose bakeneye ubufasha bwacu nabo nabantu kuko bameze nkatwe kandi sibo babyigize kire umushyitsi wanjye turi kumwe akimana numubyeyi ushaka gutanga ubuhamya bwe inzira y'umusaraba yaciyemo ndetse n'ubu agicamo ndagira ngo mbanze numve niba nyumva ese akimana waba unyumva ntabwo nkumva neza egera telefone neza uranyumva Akimana uranyumva mba Akimana ndumva tutumvikana ntabwo nzi uko bigenze mu gihe tugikomeza kumushaka nabansabye muri studio bakabadukiriyeho akaririmbo ubwo tukareba ko twamubona hari ikibazo y'abantu bari mu bihugu bya Afurika imwe na rimwe tubura uburyo twakonekta connection zirabura Akimana uranyumva
Nibimenyetso byasibanganye aracyariho gutabarwa Akagenzi kareti nubwo kakande Burya imana dusenda n'imana inyangamugayo Izita inzira zirenga igihumbi Kereti nikama humurize rifati hari n'ubutabazi Izajya igenda iduciye akandi
bwa bi Yerusalemu imugira ubwo bizaca kandi kayira burya cyagi Imana iguha ibishigo nabwo yaribeshe yarizi ko nawe ugomba guhekenya hari abantu bigize abanyabwenge batubaha Imana ntibakagutere gutuka Imana umureza aca kandi kayira
cyane muri studio reka twumve niba noneho umushyitsi wacu yaba twumva k'Imana waba unyumva noneho muve kuri mute
yego ndawumva
murakoze cyane turakwakiriye mubyeyi turanezerewe kukugira muri studio ya Raditeme ubwo rero tuguhaye ikaze banyarwanda banyarwanda kazi turi kumwe na k'Imana ubwo ndagira ngo muhe umwanya yivuge anababwire ikimugenza impamvu yifuje kuza kuganira n'abanyarwanda k'Imana ijambo ni ryawe
icyambere nifuje kubasuhuza muraho cyane Tabitha
muraho komera
ndabashuje cyane ndarakunze ikiganiro cyanyu
wongera ijwi wegere mikoro ni byiza cyane turakumva ariko wongera ijwi urakoze cyane
ndabashimira ku bw'ikiganiro ubumuntu mu bantu mukora mu gutabariza abantu bababaye ndabashimira cyane byimazeyo kubw'urukundo mugira rutagira uko rungana kwita ku bantu batagira hepfo na ruguru nk'abantu bongerera umugisha nanjye nkaba nari nifuje kubabwira amagorwa yanjye nanyuzemo kugeza uyu munsi ndimo yewe ndi umuntu wavuye mu gihugu cy'u Rwanda mu gihugu cyo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatandatu nava ku rw'umutekano mukeya ndahunga nageze ahantu muri Congo ahantu ibuvira mu nkambi ya Rubirizi ndahaba nabwo biza kugeraho haba umutekano mukeya
k'Imana buretse gato nagira ngo nsabe niba hari umuntu muri kumwe yegeze yabo bana gato kuko barimo barumvikana ntitukumve neza kandi dukeneye abanyarwanda bakeneye kukumva urakoze cyane komeza
nyuma ngeze muri Congo ndahaba igihe gitoya nabayeho mu buzima bubi ndi imfubyi ntagira ababyeyi muri icyo gihe muri Congo nabwo haba intambara Leta y'u Rwanda ateye muri Congo turahunga tumaze guhunga turahunga Congo turayigenda igihe kitari gitoya twamaze se nk'umwaka tugenda tuzunguruka n'amaguru tuza kugera ahantu twinjiriye muri Angola twinjira nabwo mu ahantu nyine mu gihugu cya Angola cyarimo imitwe ibiri harimo Padre Santusi no kwa Savimbi twebwe tugwa mu mutwe nyine utavuga ubumwe na leta baratwinjiza ishyamba baradukorera ibidakorwa bakajya batubwira ngo mwahunze iki ngo twebwe se ngo hano iwacu ngo ntabwo ibintu byo kugira umugore umwe bihaba turahaba mu mateso badukoresha ibyo bashaka kugeraho ubw'Imana yatugiriye ubuntu tugwa gace karimo abazungu baratwakira baradufasha igihe gitoya aho hantu nibwo nahashakiye umugabo turabana naho tuhava nabi twinjira muri Zambia tugeze muri Zambia turahabaye igihe gitoya tumaze kubyara n'abana batatu nsigaranye mfite n'inda igeze mu mezi atandatu umugabo arapfa nawe yapfuye amarabira ndaguma mu magorwa ndaruha muri Zambia agera igihe naho cyo kuvuga ngo bacyure impunzi abanyarwanda Zambia ndahava naho ndahunga aho ngeze mubyeyi banjye ndiho mu buzima bubi ndiho mu buzima bugoye abana nta cyo kubafasha abiga kwiga byarananiranye bamwe baricaye abandi nabwo baragenda buke buke kubera ibibazo bya corona ariko nubwo bagenda nyine ugeze mu wa 11 biga kabiri mu cyumweru ariko nawe ubufasha ibikoresho bikwiye ntabyo mba mu nzu ndiha imaze nk'amezi atandatu ngira ngo aranishyura kubera ibibazo bya corona amafaranga ntabonekana nabo nararebye ubu ngiriwe ndasenga Imana yo mu ijuru ngiriwe ubuntu nabwo nkabona ndishiye nagenda nkicara mu nkambi kuba ahantu nta bushobozi ugura amakara ugura amazi ukira kintu ari amafaranga nta bushobozi ufite naho biragoye abana nabo mu rugo buzima bari bageze mu gihe cy'imyaka 17-18 barimo baransisa bakajya bagacikira bakajya kwishingira bivanye n'ubuzima bubi nyine babyeyi bivanye n'uburyo numvise ikiganiro cyanyu ukuntu mutabariza abantu bamerewe nabi nanjye nifuje kubacaho ngo mugire icyo mwamarira mugire icyo mwafasha uwo murakoze
cyane k'Imana ndagira ngo mbanze nkwihanganishe mubyeyi ibyo waciyemo ntabwo uri wenyine hari benshi baciye muri ubwo buzima ubwo utubwiye bwa Congo Angola n'ukuri ibyo bibazo ubisangiye na benshi ndagira ngo mwese mbakomeze none se Akimana abana abo bana bawe batatu umugabo yagusigiye ubu bimeze bite baretse amashuri ese barahwe iwawe bimeze bite
abana ni bane kubera yansigiye batatu mfite n'inda y'amezi atandatu inda nawe narayibyaye umwana nawe araho maze imyaka cumi n'ine mpfakaye kubera umugabo yapfuye muri 2006 abana turi kumwe mu rugo ni abana babiri umwe yaracikiye undi agenda arondeza aho yasaba ikiraka ubuzima nk'ubwo nyine
none niba numvise neza wavuze ko utari mu nkambi uri hanze y'inkambi yego iyo nzu urimo byarakunaniye kuyishyura ubu urimo amezi atandatu utarashobora kwishyura ese iyo nzu ubusanzwe uyishyura ngahe ku kwezi
nayishyuraga 1,500
1,500 y'amafaranga yanyu okay ni ukuvuga urimo amezi atandatu ni ukuvuga kugira ngo ushobore kujya mu nkambi nuko ugomba kubanza ukishyura iyi nzu aya mezi atandatu yose nibyo inkambi se nushobora kuyijyamo utekereza ko bazakwakira nta bibazo baguteye
mu nkambi kuyijyamo nyine urumva ibibazo ntibibura nta bibazo bibamo cyane kuko iyo ureba umutegetsi ukamubwira ibibazo byawe akaguha ikibanza ikibazo gusa nyine nacyo kihaba ni icyo kubaka izo nzu nyine babamo z'ibyatsi zisaba ugushinga inzu ukagurira imibambo ugaparata ugasakara nyine nabyo ni ibibazo ntibyoroshye ariko iyo umuntu ababa yumva ageze kure naho warara no munsi y'igiti ariko nta muntu ubyuka akubwira ngo se ngo gute amafaranga y'inzu waryama ugasinzira
ndagira ngo rero mubyeyi mwihanganishe kandi nkubwire ngo kugera kure ntabwo ariko gupfa ukomeze ukomere urwane abo bana babiri batari kumwe nawe ese wabuze aho bari
abo bana babiri umwe aho ari umwe kubera ni umuhungu yararangije wa 12 ariko abura ubushobozi bwo kugira ngo akomeze yige yarambwira ati rero mama agiye kureba uko nashakisha ndebe ko nabona akazi ko yani twaguma twicaye gutya twese ngo nta buzima bwagenda neza umeze nicaye iruhande rwawe kandi turiho mu buzima bubi ngiye kureba uko nashakisha ubwo rero yagenda nawe ntiturongera kuvugana uwundi nawe aho yari yacikeho yashatse nta bushobozi nigeze ngira no kubera naracyari muto sinavugira ni kuvuga ngo ndajya kumukurayo numva nyine bambwira bamubona ko bamubona ko ari aho ntabwo ndongera ntarongera kugaruka mu rugo ngo tuvugane menye amakuru ye n'uburyo nawe abayeho
uwa 14 ari mu ishuri nawe yarivuyemo bimeze bite
babiri basigaye bari mu ishuri bariga
okay komera nakubwira nti kugera kure siko gupfa ukomeze ukomere ndizera ntashidikanya ko umuntu wese uzumva ubu buhamya bwawe uku gutabaza kwawe umuntu ufite ubumuntu ko rwose azagira icyo yagufasha ubwo rero nagira ngo ngushime cyane mbikuye ku mutima ko washoboye kugira sinabyita gute izi mbaraga kugira iyi kuhaje yo kuza kubibwira abanyarwanda burya rukuno abanyarwanda twihagararaho ukagira ibibazo ariko ugacece kuti batanyumva ese barabibona bate ariko nkubwire ubu ni ubutwari ndabigushimiye cyane ubwo mu minsi iri imbere uzagushaka uko Imana izadushoboza abantu bo mu buntu mu bantu uko Imana izadushoboza uzabona ngushatse hanyuma wenda tugira icyo twagufasha ngaho Imana meze ikurinde kandi ifasha abo bana bawe ibahagarareho kandi ni ukuri umura hari abantu bafite ubumuntu bazagira icyo bakubonera kandi bidatinze ndabikwijeje ukomeze ukomere
yego namwe Imana ikomeze kubagirira neza
murakoze cyane abanyarwanda abanyarwandakazi ndagira ngo ubuhamya murabwumvise ndagira ngo mbabwire ngo nagira ngo mbasabe mukire kuri mute kugira ngo dushobore kumvikana neza murakoze narindi kuvuga nti banyarwanda banyarwandakazi mwumvise ubu buhamya bw'uyu mubyeyi Akimana aratabaza Akimana nasabaga ngo mukire kuri mute harimo urusaku sinzi niba muri kunyumva uri kunyumva Akimana
yego
mbwirira umuntu mwa muri kumwe bashyire kuri mute murakoze yego murakoze ndagira ngo mbasabe abantu mufite ubumuntu ndagira ngo mbere yuko njyaho ndetse ndagira ngo mbanze nshime ndagira ngo nshimire abantu mukomeza gufungura igipfunsi, ndagira ngo mbashime bikuye ku mutima ko iyo ababyeyi nkaba batugannye babagannye baje bakababwira agahinda kababaro ibibazo bacamo bigeze aho umubyeyi yicara mu nzu amezi atandatu agashira adashoboye no kuriha rent, adashoboye kuriha ubukode, akabavuga ati ndifuza kuhava ngo byibura njye mu nkambi gukomeza gushaka gushakisha ubuzima, ariko sinshobora kuhava ntabanje kuriha aya mezi atandatu y'ubukode. Ese muvandimwe, wowe wumvise ubu buhamya bw'uyu mubyeyi akimana, ibyo yaciyemo kuva yava mu Rwanda akajya mu mashyamba ya Kongo agakomeza akajya muri Zangora akahatesekera akaza agapfusha umugabo mu buryo butumvikanye nabwo akamusigira abana bane, abana nabo batishoboye birakomeye babiri nta nubwo bari kumwe, murumva aka gahinda uyu mubyeyi afite. Ndabasaba ngo nyaboneka nimukomeze mufungure igipfunsi, nimukomeze mugire umutima w'umuntu, dufashe ba akimana. Ntabwo ari uyu wenyine akimana uvuze, hari ba akimana benshi mujya mubumva murabumva tabaza, ariko ndabashima ndagushima wowe ukomeza gufungura igipfunsi uko wumvise ibintu nk'ibi ukavuga uti ese ku Imana yampaye kuki ntafata idolari rimwe cyangwa atanu cyangwa icumi cyangwa ijana nanjye nkafasha akimana n'abandi bakimana. Barahari benshi rero ndagira ngo nyaboneka nk'uko umubyeyi yatabaje reka tumutabare. Niba wifuza kugira icyo utanga ukavuga uti jyewe ndashaka gutanga iki n'iki runaka, icyo watanga cyose uti kandi ndifuza ko kigera kuri akimana kubera ubuhamya bwe bunkoze ku mutima, duhamagare utubwire. Reka mbahe nimero yanjye nanone, 224-6-5-9-0. Reka nyisubiremo, 224-6-5-9-0. Mfite n'undi mugenzi wanjye dufatanya nawe wakira ubufasha buba buvuye i Burayi cyangwa se muri Afurika aho waba uri hose. Yitwa Josiane, ari mu bihugu by'i Burayi. Nawe reka mbahe nimero ye, ni 4-7-1-6-6-5-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7- Afrika wamuhamagara ukaba wamugezaho ubufasha. Reka tugira ubumuntu. Ndagushimiye Akimana, ndagushimiye cyane. Hari n'undi mubyeyi wagiriwe ubumuntu. Icyo mutanga bavandimwe, iyo wafunguye igipfunsi ugatanga icyo ufite, reka wumve icyo kigenda kigakora. Hari umubyeyi twafashije cyangwa mwafashije mwebwe, mwafunguye igipfunsi akaba yarohereje ubutumwa abashimira. Nagira ngo badushyirireho ubwo butumwa, namwe mubwiyumvire, mumenye ko iyo wafunguye igipfunsi ikivuyemo ntabwo gipfubusa, kiragenda kigakora ku mutima, kigafasha uba yatabaje nk'uko Akimana atabaje. N'uwo mubyeyi nawe yaratabaje, aratabarwa. Muri bike yatubona muri icyo gipfunsi ufungura, natwe turamwoherereza, atwoherereza ubutumwa bushima. Niba muri studio banyumva, badushyiriraho ayo mashimwe y'uwo mubyeyi. Murakoze. Nizere ko muri studio batwumva.
Aro, mubyeri kabita na bagenzi banyu ndabasuhuza cyane, Imana ibaha umugisha. Nongeye kubifuriza umunsi mwiza kubera yuko ubufasha bwanyu mwampaye narabonye bwaramfashije, narishimye cyane rwose. Nari nabasabye mbabaye cyane, none Imana aho yakuye izongera ihakure, ibahe kongera gukomeza kwihangana. Ubu ibyo mwampaye nagize amahirwe umusaza wanjye muguriramo ipompo yarwaraga uburwayi agafungana, bikambera ibibazo birebire, nkabura uko ngera, nkabura hepfo, nkabura ruguru. Noneho n'umukobwa wanjye tubana mu rugo ubu ngubu yari yarahagaze kwiga kubera ubushobozi bukeya, ubu nabashije kumuboneramo amakayi, muboneramo amakaramu, muboneramo na niforume, ubu aragenda mu ishuri kwiga. Noneho na ya firigo nari nabasabye nayo ubu ngubu narayiguze, iri mu rugo rwose. Ubu rero ubufasha mwari nari narabasabye nibwo n'ubundi ntegereje mukongera mukafasha, nkareba ikintu nazongera nkashyiramo muri iyo firigo. Ubwo nanjye rero ndishimye cyane kuba nongeye kongera kuvugana namwe, tukaba twongeye kuvugana, birashimishije cyane.
Murakoze cyane muri studio.
Ndabashimira cyane mu byo itapita na bagenzi bawe mwese mwitanze kumfasha, ariko uvuze ko nsigaye nambaye igitenge, mfite ubu ngubu ibitenge bibiri kandi mbere nta gitenge nagiraga. Ubu nsigaye mpinduranya, uyu munsi nkambara kamwe, ejo bundi nkagakuramo nkakamesa, nkatora kandi nkakambara. Ubu nsigaye nyura mu bantu ntawe ukipfa kundeba cyane, kuko mbere iyo nabanyuragamo akenda bakabona mpora muri kamwe, wasangaga aho unyuze batangira kukuvugaho nk'ibintu birebire. Ariko ubu noneho sigaye noneho yewe n'umwana ava ku ishuri agasanga inkono iri ku ziko rwose, ukabona ko hari umunezero, ukabona ko hari ikintu cyatumye kubera ubufasha bwanyu ko mwitanze. Imana ikomeze ibongerere imigisha pe. Inzu nk'ubu ngubu nayiguriye ishashi nshyiraho hejuru, ubundi ndenzaho ibyatsi, ubu ntago mu nzu hakiva. Ubu Imana ikomeze ibongerere imigisha rwose, ndabasabira imigisha myinshi cyane. Aho mwankuye hari kure cyane, aho narindi narimerewe nabi, byari byaranyubeye pe. None ubu rero Imana ikomeze ijye ibafashe, ibahe n'imigisha myinshi aho mukura mutanga. Imana ihongere karindwi inshuro zirindwi. Abo bantu mwitanga mwese Imana ibongerere rwose, kandi bakomeze ibahe ubufasha bwo gutanga. Ubu rero Tabita, ubu urabizi ko ubu ngubu kuko nsigaye ngura n'amavuta nkisiga, kandi nari nzi kugura amavuta narakarabaga amazi gusa nkarekeraho nkigendera. None ubu nsigaye n'agakweto nambara ka kamambiri nkajya mu nzira, ubundi nagendaga n'ibirenge narimerewe nabi, babyeyi rwose. Ubu tutenye tubiri ndarwambura rwose nkahinduranya n'amavuta, ubu nsigaye nisiga amavuta nanjye nkabona ko nubwo ndi umukecuru ariko nkumva ko nanjye nicaye rwose, nta kuvuga ngo hari abasuzugura cyane. Imana turi kumwe, kandi Imana ndabasabira imigisha myinshi uko mwese mwitanze kumfasha. Halo bavandimwe, rero nongeye kubashimira, Imana ikomeze ibafashe cyane. Ubu wa mushinga nari nabasabye nagira ngo Imana yongere ibahe ubukomezi, mwongere mumfashe mutangire, ko ya firigo namaze kuyibona iri mu rugo. None rero bavandimwe, na hano umuntu yatangiye umushinga ubonaga sukari k'icumi hano umuntu aragafunga kagacuruza n'agafuka icumi cyangwa atanu nakunyuka atanu icumi umuntu aragacuruza noneho ubwo rero niyo firigo nkabona n'amazi yo kujya ashyiramo na kafanta kubera ko hano dutuye ntuye ahantu ku kayira kanyurwamo n'abantu benshi kandi hakaba tugiye no kugera mu gihe cy'ubushyuhe cyane abantu uwo ari we wese aba afite inyota yo kunywa ikintu gikonje ubwo rero abariva mwese namwe bavandimwe mwitanze Imana nibafashe yongere rwose bahwe ubukomezi yongere ibafashe namwe mubone icyo mutanga mukomeze mudufashe ubwo rero bavandimwe nanjye ntegereje ko uwo mushinga nawe utangira nkazajya mbona uko nabona agasabune kujya mesa n'icyo gitenge nkazajya mbona n'uko najya gutyo
mwabyumvise mwumvise umubyeyi ukuntu ashima arashima akongera agashima ati cyavuyemo nashoboye kugurira umugabo pompe umugabo ararwaye ariko nta kantu yari afite nta faranga yari afite ryo kuba yamufasha ngo amugurire iyo pompe ati naguriye abana makayi naguze ibitenge ubu ngubu ndambara ngaca mu bantu ariko ibyo bintu mwabyumvise ati nambaye nashoboye kugura agatenge ni ukuvuga ati nari nambaye ubusa nagendaga abantu banseka nashoboye kugura agatenge ariko muntu wumva ubuhamya nk'ubu ntufungure igipfunsi ngo ufashe ababyeyi nk'aba bakeneye ubufasha ni ukuri ntabwo mbyumva ariko wowe ubikora ndagushimye cyane ati nashoboye kugurira abana udukayi yo atuzi ko nsigaye nisiga atuzi ko nsigaye nshobora kugura amavuta nkisiga ati nsigaye nambara n'agakweto mana yanjye ati nashoboye kugura isashe ati nshyira hejuru y'inzu ati inzu ntabwo ikiva uyu mubyeyi yari yatabaje mbere twacishije ubutabaza kwe kuri radiyo avuga ibibazo yari afite bimuremereye cyane avuga ati abana banjye baragiye sinkibabona kubera ubukene baraza batagira icyo babona muri frigo bakigendera ubwo rero avuga ati yiba mwari mumboneye byibura ga frigo ati nashobora kugura udufanta nkajya nshyiramo byibura abo bana banjye bakanicara bakaba babona icyo bakora ati noneho bigatuma yenda baguma hamwe ntibajye kwangara ariko aravuga ati ubwo bufasha mwamboneye nashoboye kuguramo agafirigo ariko muri ako gafirigo nta kirimo aracyatabaza Banyarwandakazi uyu mubyeyi nawe aracyatabaza yaguze frigo ariko nta kirimo dukomeze dufungure igipfunsi nk'uko Akimana yasabye ko tumutabara n'uyu mubyeyi aracyasaba ati nubwo ako gafrigo nakaguze ariko nta kirimo nyaboneka reka tugire icyo dushyirira uyu mubyeyi muri kariya gafrigo abana babona icyo bakora nawe ejo n'ejo bundi azakomeze yifashe kuko niwo uba umuntu mu bantu niwo mushinga niyo ntego yacu nidufasha uyu mubyeyi arashobora gufasha bariya bana kuko iki turi ku mutima cyane cyane n'abana abana bangara abana baburara bajya mu ishuri bakayura abana batabona iniforume uyu mubyeyi nashobora kwitunga arashobora gufasha bariya bana be ababungabunge baze bagume hamwe kuko baravuga bati abana b'abahungu bari mu mugi abana b'abakobwa baragenda bakajya gutwara inda bakabatera amada kubera ubukene ariko reka dukomeze dufashe bagenzi bacu bafite ibibazo niyo ufite ubumuntu ubufite ubugira ubuntu iyo ufite ubuntu ubufite urukundo iyo ufite urukundo ntabwo wakwifuza ko undi mugenzi wawe yababara iyababaye akababaruke uba wumva ari nk'akawe wishyira mu mwanya we tujye twishyira mu mwanya w'aba babyeyi reka nongere nshimire ababa baravuye hariya mu buzima nka buriya ntibihugireho bagakomeza bakibuka bagenzi babo twumvise ubuhamya bw'umuvandimwe waje hano waciye mu buzima nk'ubu ariko araza ageze mu bihugu by'i Burayi ntabwo yirengagije bagenzi be eme bamukunde aravuga ati ubuzima naciyemo n'abo nsize ntabwo nabyibagirwa ashyiraho fondasiyo bamukunde ikomeza gufasha abana b'impunzi natwe rero abo mu bumuntu mu bantu umugambi wacu intego yacu niyo ngiyo kutibagirwa bagenzi bacu nubwo wenda bamwe ubwo buzima tutabuciyemo ariko iyo ufite ubumuntu ufasha n'ubutazi nimuhareke dukomeze duhaguruke dufashe aba bagenzi bacu nubwo tutabaza ariko n'abacu n'abavandimwe bacu bari abana bari ku muhanda n'abana bacu ese we mubyeyi ufite umwana wabyaye ufite abana abana bawe ukabuzi ko babyuka bakarya breakfast bakarya ndetse breakfast mu kinyarwanda bakarya ibiryo bya mu gitondo bakarya ibya saa sita bakarya ibya nimugoroba ariko abandi bana hariya mu nkambi ndetse no hanze y'inkambi baraburara bakifuza no kubona ibyo kurya bya rimwe mu munsi niba ndetse atari imwe mu minsi ibiri ariko wowe abo bana bawe bararya bakamena ariko umubyeyi nk'uyu yaza yatakamba ati maze amezi atandatu ntashobora no kuriha renti ntashobora no kuriha ubukode ukavunira ibiti mu matwi turifuza abanyarwanda twese ko tuba abanyabuntu tugira ubumuntu reka dukomeze ikiganiro cyacu hari nk'uko mubizi dutangira uyu mushinga twashinze imishinga mu nkambi ebyiri inkambi ya Nakiva twahashinze umushinga w'ubudozi kandi urimo uragenda neza cyane mu minsi ishize baraje baduha ubuhamya batubwira uko ibintu bimeze uko umushinga uri mugenda ariko baravuze bati turacyakeneye imashini ati turacyakeneye imashini ebyiri izo mashini ntabwo twashoboye kuzibabonera byihutirwa ariko hari umuvandimwe wumvise ati wumvise ubwo buhamya batabaza bavuga bati kugira ngo dushobore ko umushinga wacu ukomeza kugenda neza nuko twabona izo mashini ebyiri hari umuvandimwe rero wabyumvise uri muri Uganda mu gihugu cya Uganda ufite ubwo bushobozi aravuga ati nanjye ubu buzima nabuciyemo akagahinda nagaciyemo rero niba Imana yarashoboye kuma nanjye ndifuza gutanga imashini imwe muri izo uwo muvandimwe akaba yaratwoherereje audio abitubwira ubuhamya nagira ngo muri studio tutararangiza nagira ngo mbasabe badushyirireho iyo audio y'uwo muvandimwe niba bishoboka niba munyumva mwadushyiriraho iyo audio ndetse tukaba tugana no ku musozo w'ikiganiro akaba ari ya nyuma ubwo tugasezera abo muri studio niba munyumva
ndabashuhuje ni njyewe Mupenzi Darius nkaba ntuye Uganda nkaba ndi umukunzi w'iradiyo ku bwa porogaramu zinyuraho ariko cyane cyane porogaramu y'ubumuntu mu bantu umuntu mu bantu muri makeya iyi porogaramu yazigihe, kuko bigaragara ko ubumuntu mu bantu bwari butangiye bwagendaga bugabanyuka cyangwa se bugenda bukendera hafi no gushiraho, ku bw'ibibazo abanyarwanda banyuzemo, ku ngorane bagiye bahura nazo. Noneho umuntu abenshi bakagira imijinya muri bo, barakarira bagenzi babo abanyarwanda bagenzi babo ko aribo bazanye ibibazo, abandi kimwe bazanye ibibazo. Hagati aho ngaho rero haba hakeneye icyo bita ubumwe n'ubwiyunge bwa nyabwo, kandi ubumwe n'ubwiyunge buva ku muntu buri muri bo. Hagati aho ngaho rero nabashimiye ikiganiro ndetse n'umuntu wagitekereje rwose, Imana imuhe umugisha. Ibinyuraho byose ndabyumva, kuko iyi radiyo rwose iri muzo numva cyane, nubwo wenda ntakunda gushyiraho za komanteri, ariko muri makeya ibinyuraho cyane cyane iki kiganiro cy'umuntu mu bantu ndacyumva cyane. Ariko hari ibinyuraho binkora ku mutima ni byinshi, ariko hari icyankozaho cyane, niba ari uko cyarafataga ku bari bagenzi banjye duhuje akababaro cyangwa se duhuje umurimo, ngira ngo ni uko nguko byagenze. ariko icyo kiganiro cyaciyeho kirimo abatayeri baba mu nkambi ya Nakivale. Hagati aho ngaho rero abo bantu rwose narabashimiye. Ikintu cya mbere nabashimiye ni uko bamenye ko kwishyira hamwe ari byo bishobora kubazanira ingufu. Hagati aho ngaho rero icyo gitekerezo cyo kwishyira hamwe kugira ngo bashyireho nka katoriye ko kugira ngo badodere abantu imyenda nagashimye. Ku bw'ibyo kandi numvise nyine basaba ubufasha rwose ku cyarahani gisirisira cyangwa se overlock machine. noneho nanjye rwose numvaje mu itekerezo ndireba aho mvuye, ndavuga nti niba hari abantu bameze nk'uko nari meze kuva 94 kugeza mu 2004 mu buzima bw'inkambi, hakaba hari abakiburimo n'uyu munsi, nabo gufashwa kandi nabo gutekerezwaho cyane. noneho rero inkambi nkunda kuzijyamo ni ukwiye na Kivale sindayigeramo, ariko hari izindi nkambi nkunda kujyamo ngasanga amabonzi kabafasha ibyo nshoboye, ibyo ntashoboye nyine nabwo simba mbishoboye, ariko muri makeya nanjye rwose nisanga ubuzima ndimo buruta ubwabo, kuko bo bategereza UN kugira ngo barye, bategereza ibyo bahawe kugira ngo barye. kubw'ibyo ngibyo rero ubuzima nabubayemo cyane, inkambi zigoma ndetse ndagenda mpaka ngeze Brazzaville, yewe kugeza nongeye kugaruka. Iyo myaka yose ikora ari 10 rwose imaze mu buhungiro, na n'ubu ngubu ndi Buganda atari uko ndi umwenegihugu waho, gusa ntabwo ubuzima ndimo ari nk'ubwo mu nkambi, kuko njyewe narashinja mu giturage ndatura, nari n'igihe kigeze cyo gufata amarangamuntu ndayifata. ariko muri makeya ubuzima bwo mu nkambi ndabuzi, ubuzima bugoye, ubuzima muri makeya mbese umuntu abaho uko atabishatse, ahubwo umuntu abaho ari kuvuga ati uyu munsi mbonye icyo njyewe ndije sinkizaboneka. kuko ibyo ngibyo rero rwose tujye tuzirikana abo bantu bene bacu bari mu nkambi, kandi tubagezaho ibyo dushoboye kubaha, cyaba gitoya cyaba kinini, ariko ubwo Imana igihe umugisha kigakora n'umurimo wacyo. hagati aho ngaho rero ngo hari umunyarwanda numvise avuga ngo akanwa kavuga karya ntiwumve ngo kavuza n'induru ntiwumve. oya, ntitujya tujya tuzajya twibuka ko ari n'abashonje abandi, aho yaga kirimwe wenda ugabanyeho kota hajya ni robo umenye ngo hari n'abandi bakeneye rwose ako kantu, kandi turabo gufashanya kuko burya ntawigira u Rwanda ngo bashaka kwigira bakabyara we, ariko burya ntawigira, nta n'umuntu ushobora kugenda urugendo ari umwe ngo azagire iyo agera, ahubwo ngo abantu iyo bagenda ari babiri bagenda bibukiranya. kuko ibyo ngibyo rero reka twe gusiga abanyarwanda bagenzi bacu inyuma mu kababaro kameze gutyo, ahubwo tubatekerezeho aho turi hose. niba Imana iguhaye umugisha, uwo mugisha iguhaye umenye ko atari wowe wenyine, ni uwawe kwanza n'umuryango wawe ndetse n'abandi bashobora kugukenera. hagati aho ngaho rero abadukeneye ni benshi, yewe rwose nagira n'abagenzi banjye inama, utuye muri Uganda ajye yibuka abo bantu bari mu nkambi rwose. niba ari icyo ufite wibuke ko ari bagenzi bawe bitwa biterwa ubwene gihugu nk'ubwawe cyangwa se bitwa izina nk'iryawe bari mu kababaro agatangaho rwose tubafashe uko dushoboye ubwo rero igitekerezo nagize nagize igitekerezo kugira ngo iyi mashini ya overlock nzayibagurire ndetse nanayibatwarire kugira ngo ndebe n'ubuzima barimo uko bumeze ndebe n'ahandi nabagira inama cyangwa se n'ahandi nshobora kubereka ntimwakongeraho iki ngiki cyangwa se mugakora iki ngiki nayo cyabateza imbere cyane ko buryo biri mu nkambi witekerereza nyine ibyo mu nkambi ariko twebwe turi hanze tuba tubona byinshi tubona n'udushinga twinshi duciriritse rwose ariko dushobora guteza abantu imbere baramutse bishyize hamwe bataho ngaho ku 16 z'ukwa kane twatangiye nashaka kugira ngo nzamanuke njye muri iyo nkambi njye kureba bagenzi banjye abo ngabo ndebe uburyo ki bari gukoramo ndebe ibyo bakeneye se batarageraho turebe n'ukuntu babigeraho kuko burya ibintu byose biva mu gukora umuntu yakora amaboko mu mufuka imana burya nabonye ko itanga umugisha ku kintu batangiye gukora nabyo bindi byo kwicara ngo imana ngo utegereje igitangaza cy'imana burya bihira bakeya kandi burya noneho ntabwo ari byiza kuko imana dushyize mu isi kugira ngo dukore burya ugiye kureba histori ya adamu na eva yarabwiye yabahaye ingobyi ya deni bahinge kandi biteho kuri iyo ngobyi nibarangiza barya ibirimo kandi babyare buzuze isi hagati aho ngaho rero imana yabashyize mu isi nk'abakozi ntabwo yabashyize mu isi nk'abantu bo kwicara ngo bategereze ibyo imana izagizana niyo mpamvu nanjye nyine nshishikariza abantu gukora cyane bagakura amaboko mu mufuka kaba gato bitangiye imana rwose igaha umugisha ukareba uko bigenze n'abantu usanga bafite za kampani abantu usanga bafite bizinesi nini cyane kugira ngo bahereye ku kantu gatoya bagenda bakura ku bw'intego bafite ndetse bakabishyiramo no ku nibwo nangiye kuvuga ngo bashaka kubishyiramo no kubaha imana hari n'ababikora batayizi rwose ariko iyo umuntu azi imana noneho cyane cyane nk'abanyarwanda gushyiramo no kubaha imana noneho imana ikaguha umugisha ku byo bintu batangiye hagati aho ngaho rero iyo mashini rwose imana imfashe nzayibajyanira ku 16 z'ukwezi kwa kane nibatwarire nabo batangirira aho ngaho n'undi mugiraneza wese wagira icyo gitekerezo nk'icyanjye yabahereza n'ikindi kuko burya mu bintu by'ubudozi dukenera byinshi no kumva ko bifite utumashini tunubanyonga kubagiye wenda nitugezaho nako ngako ka uvaroko naho karanyongwa kandi rwose no gukoresha amashanyarazi ayo mashanyarazi burya bakeneye no kwishyurwa none ikindi kandi habaho izindi mashini za embroidery zishyira imideri ku myenda cyane cyane mu bitenge ibyo byose birakenewe niyo mpamvu abantu nk'abo ngabo iyo yagize igitekerezo kimwe cyo kugira ngo bihuze bagera ku bintu bikomeye kandi binini hagati ngaho rero nabashimiye icyo gitekerezo kugira ngo tuzageze kuri bagenzi bacu ibindi ubwo ngubwo rero nimba nagezeyo kandi tuzabimenya nzaganira nabo noneho no mu kiganiro kizaba gikurikiraho tuzabagezeho gahunda y'ukuntu twasanze hameze noneho turebe n'ikindi kintu twazabafasha cyane cyane ko ngewe icyo gitekerezo natangiye no kugishyira mu itorero nsengeramo kugira ngo iryo torero naryo rigire icyo rikora ku bantu bababaye kuko ari nacyo imana yaduhamagariye kwita ku bababaye wakwita ku bababaye se urenze impunzi koko ugomba kumenya impfubyi n'abapfakazi ariko burya n'impunzi noneho ziba zifite n'akarusho kuko hari n'abapfakazi rwose cyangwa se impfubyi ushobora gusanga banaruta n'izo mpunzi kubera ko icyambere ke ntizaba ziri iwabo cyangwa nta purani y'igihe kirekire ziba zifitiye kuko buri wese icyo akoze n'icyo arya n'ejo gutyo n'ejo bundi hagati aho ngaho rero dukwiye kwita ku bantu bameze gutyo noneho tukashakisha uburyo tubitaho ejo butazacya kandi ari kuvuga ati twatiri kumwe n'abantu ariko baratwirengagije nyamara nubwo wabirengagiza ibintu byanga bigashira kandi nyamara nta nicyo wamariye bagenzi bawe nyamara kandi wacyo wamariye bagusabira imigisha ushobora gusanga dusabirwa n'imigisha n'abantu tutazi ku bw'ibyo ngibyo tuba twakoze hagati aho ngaho rwose nabashishikariza kugira ngo buri wese atekereze kuri bagenzi bacu bababaye kandi tubatekerezaho n'imana izaduha umugisha kuko na yesu yabwiye abantu ngo ngira ngo dore nari ndwaye muransura nari nshonje mu nyuma ibyo kurya nari mfite inyota mu byo kunywa nari nambaye ubusa muranyambika ubu bati se twahuriye he nawe nyamara aravuga ati ngo nabikoreraga mu bamwe muri bariya baciriritse mwabaga muri kurengewe natwe reka tubikorere impunzi bagenzi bacu maze imana natwe izatwibukire kuri icyo ngicyo ndetse n'ibindi byinshi dukora ngaho rero reka ne kurambirana bose iki kiganiro njye naragikunze usanga abandi ari mu biganiro byo gusebanya cyangwa se by'amatiku ariko rwose ikingiki abayo bose batekerezaga nko gukuba cyo umuntu mu bantu yewe n'Imana yadukiza arangiza igakiza n'igihugu cyacu batongaho nshimira rwose abantu bakunda kuza muri iki kiganiro yakaregeya ndamwumva rwose Imana ikomeze umugisha kandi muhe n'ubuzima n'umuryango we wose rwose Imana ibagirire neza Tabita rwose ndagukunda Imana iguhe umugisha rwose programu zawe zose ndazikunda rwose pe Imana iguhe umugisha kandi ikomeze iguhe amahoro n'ubuzima bwiza rwose kugira ngo uzajye ukomeza gushishikariza abantu kugira ngo bagire ubumuntu umuntu bwatakaye abantu babugarure kuko burya ntacyo butwaye n'amahoro kandi mu bantu burya ntacyo atwaye agataho ngaho abantu bibereho mu mahoro nubwo turi mwako kababaro ariko Imana nayo izagera igihe dusubize iwacu twongere dusabane twongere dukore nk'uko twakoraga ishyano ritaratugwira maze rero kandi kiri aho ngaho Imana ikomeze ibahe umugisha kandi ikomeze ibahe byose kugira ngo muzajye mubona n'ibyo mufashisha abakene maze igihe nikigera rwose namwe muzahabwe ingororano itagabanyije murakoze Imana ibahe umugisha
murakoze cyane kudushyiraho ubwo buhamya bwa Darius mupenzi turimo turagana ku musozo w'ikiganiro cyacu ariko sinarangiza ntashimiye mupenzi mbikuye ku mutima mupenzi Imana izasubize aho uzakura iyo mashini kandi igukubire inshuro nyinshi nabo bagenzi bawe numvise uvuga muri kumwe bo muri Eglise rwose Imana ije ibaba imbere n'inyuma reka mbashimire mwese twabanye muri iki kiganiro kandi mbizeze ko mupenzi nzamubazanira mu minsi iri imbere aze abahe n'ubuhamya bw'inzira y'umusaraba yaciyemo ariko akabatirengagiza bagenzi be yasize inyuma mwamwiyumviye ndahamagarira abanyarwanda twese ngo tugire umutima nk'uyu umutima w'ubumuntu ndifuza ko twese ibyo dukora byose bishingira ku bumuntu banyapolitike mukora politike nimureke nizi politike dukora zibe zishingiye ku bumuntu mu bihe biri imbere nk'abanyarwanda turifuza ko igihugu cyacu abayobozi kuva ku muyobozi wo hasi kugeza ko hejuru bazaba bari abantu bafite ubumuntu kuko iyo ufite ubumuntu ntabwo ugirira nabi mugenzi wawe ndabashimiye cyane mwese nshimiye abo twabanye nshimiye Akimana waje agaha abanyarwanda ubuhamya bw'ibyo yaciyemo n'akababara arimo aratabaza ndagushimiye cyane Akimana kandi nkomeza kukubwira yuko turi kumwe turakumva agahindurimo turagafatanyije iyo babaye twese tuba tubabaye abafite ubumuntu ndagira ngo nkomeze ngukomeze wumve ko ufite abakumva ndabashimye mwese banyarwanda banyarwandakazi ngo aho bwije mugire umugoroba mwiza aho mukiri kumanywa mugire umunsi mwiza ndashimira n'abagenzi banjye bari ku buhanga bw'ibyuma bashobora gutuma amajwi yacu agera ku bantu bose Imana ibahe umugisha
hari benshi babuze n'icyo bambara hari n'abandi babuze icyo bafungura hari n'abandi bagwara bakabura ikibakunda bakagera ku rugero rwo gupfa kumera ku buryo kandi aho mahera atabuze mu bitwa ngo barasenga birababaje kurebira umutima wo gufasha bagenzi bacu
abubona abagowe bagenda gusa babuze n'icyo bambara
nabona abantu uko bameze nkatwe
mfite imbuto n'abapakazi kuko nabo sibo banzigize
nabona abantu uko bameze nkatwe
abubona bagenda basinagira abubona bafite ubumuga
abantu uko bameze nkatwe
abubona bakiza
bose bipuza ubufasha bwacu
Yeah, we'll be